Umu Chineke n'ebe nsọtụ nke ụwa niile. Jikerenụ na isoro ụmụ adoration ministry were gaa mee emume ọdabara. Egwu eji efe Chineke na-ebu n'ihe enu. Egwu Chineke ji arụ ọrụ ebube na-abụ ike. Ọdabara adoration ministry apụtakwa. Anyị nọ n'ime ọdabara wee na-ebuli Chineke enu n'ofufe. Ndị mmụọ ozi nke mbara igwe tiwanụ nku anya ya ya anya ya ya soro na anyị mewe emume ọdabara. Ori ma ya keri na senda ya keri bashe.
Adoration ministry Enugu Nigeria.
glory. Under the Eucharistia, salvation, healings, miracles occur.
Yeah.
Sunday good Lord. Your angels adore you, Lord. Our blessed good Lord. Your children adore you, Lord.
Get it.
mana ho Jesu ni gere mana ho di Odogwo gere mana ho di gere gere mana ho di Odogwo Odogwo gere mana ho di gere gere mana ho di Odogwo gere mana ho di gere mana ho di Odogwo gere mana ho di
More music at Praise Zion.